Some of you call him master. Some of you call him master. Master. Some of you call him his majesty. His majesty. I am. Jumba. This is DJ Jumba.
Listen to this girl. Sit no way you hide. Girl, me have to call every day. Check for you, make sure you're okay. Me tell us that me never would leave. Baby girl, you know me not stray. So me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. Girl, me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get
enough of your love. So me say yeah, me can't. Take it back from the top.
Sit no way I'm
Jumba.
Girl, me have to call every day. Check for you, make sure you're okay. Me tell us that me never would I leave. Baby girl, you know me nasty. So me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. Girl, me say me can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. So me say me can't get enough of your love. Can't get enough of your love. Baby, me can't get enough of your love. Believe me, baby, believe me. So much love is sure me, I beg you not deceive me. Stick by me side, baby girl, hey. Don't you leave me. Double up your body for me, girl, and make me feel it.
So baby, hurry up and come my way. so you know we can't stop. From the first touch, girl, you find a weak spot. Weekend lover. Monday and Tuesday, you can't cook up. Wednesday and Thursday, you have to work tough. Friday and my day, nice pop up. Call the baby, baby, up, up, and come my weekend love.
You know we have to go and free up. You want some wine, what we need to trio. We have the remedy.
Mke nyumbani na mwiko
Meja umeanza kuniflata Unataka kulikula kama brata
Iyo kifua nataka kuitambua Mi nataka kukulaba mbaka ushindwe kupumua
Kidesign umeanza kunibamba Nikikupea usiende kutangaza
Iyo ni siri Gapi namba Sitambia mtu sitambia takinkaka
Haina noma leo utanikula Lakini kani ndogo usishinde ukikuja Okuonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile Panda tambla
Okuonko na kitambi utawezana
Utawezana
Nikikupea utawezana
Utawezana Manze Femi wa nikikupata Nitakupenda kavile da penda tambla
Napenda machali voko masuaga Nikicheki fashion yako Bana
Femi man Oma chali loko loko
I got me wake up in the morning, fast forgot to wash me face. Got a meeting with a girl who be coming to me place. Give thanks to the most high and so me say the grace. Then afterwards me dress up and get ready for me date. Painting fine, she be running to me mind. And she told me she gon' pull up to my crib around 9. If girl then say that, then me take it as a sign that she want to get down after sipping on some wine. Already sent fare, she got transport money. Now I'm just waiting cause she told me she was coming. But it was getting late, so me try to call her phone and ask her what time she was getting in the zone. And just from
hey yo, I got a short story to tell you today, so listen to this, pay attention. It's different.
Uhuru Gardens to Kojaba, mingina komiti, zetu ni majama, zenu pikipiki, yotu melakana, beba ziki mingi, kakuna mamadam, kakuna mamadam, kakuna mamadam, beba sidi mingi, ni mimi hapo back left, paparazzi, wanifanya ngumu kufanyo sherati, nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace, squeeze the back seat, ilikuwa love seat, smooth na manual unafikiria ni automatic, tint kwa window muadhara ndo Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti Zetu ni majama, zenu pikipiki Leo tunaenda kanan, beba ziki mingi Kakuna mamadam, beba sauti mingi Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti Zetu ni majama, zenu pikipiki Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti Zetu ni majama, zenu pikipiki Leo tunaenda kanan, beba ziki mingi Kakuna mamadam mi hapo back left. Paparazzi wanaifanya ngumu kufanya usherati. Nakumbuka kabla nifuge manati, nilikuwa na wakunywa na ile koloni ya Versace. Squeeze a backseat, ilikuwa love seat. Smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat trick. Mindo the chest kwa hicho itisha hapik. Tangu tuingie kwa hii mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Dance kusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu.
Tutoweloka kia mlango. Nipingize ndani ya box kama bala. Julo singwezi kali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kunwa dance. After leo utarudisha we sala. After leo na wacha army kama bala. Ambe tutisha funa kaku kwa na pasmo. Kiku keni rea ichime ni wipate. Mina jash kwa hewa ni kama jenda.
Bambanga kampuko kakiwa na do. Jaba inakamata madoba zikiwa kwa form. Happy na bambanga manoma zikiwa kwa flow. Reggae inakamata warazi wakiwa mandom. Weka don't disturb kwa mlango. Bili bili ya wawili wawili kwa tango. Sejangu ya left, watu wako right angle. Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo. Gide mtukizepa jumambanga wako area. Kafyu inakatsia serehe na mamorio. Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria. Kila mtu pewa bombe kata njo ya polio. Unasaiba
kuwa moja kwa saiba.
Pamba ina bambanga kamfuko kakiwa na do. Pamba ina bambanga kamfuko kakiwa na do. Jaba ina kamata madoba zikiwa kwa form. Pamba ina bambanga manoma zikiwa kwa form. Rege ina kamata warazi wakiwa manom. Weka don't disturb kwa mlango. Bili bili ya wawili wawili kwa tango. Sedengu ya left watu wako right angle. Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo. Hide mtukitepa jumambanga wako area. Kafyu ina katia serehe na mamorio. Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria. Kila mutu bewa pamba kacha njo. Polio nende sa.
Donjo, Sirena Donjo, Donjo, Wawani Villa Sirena Donjo, Donjo, Sirena Donjo, 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 Donjo,
hear this, oh, hear this.
Yo, Jumba, Squeezy binadamu na wagwaya, awawili walikuwa wanapendana, kushikana, wakichinjiana. Nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanajuu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Story ya mabeste, tuendo kipulacho. Tuakuta beste yako ndia likula bibi yako. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Tokuta beste yako, ndia likula bibi yako. Ndio mana miuka, peke yangu tu. Kwa kona, na pombe yangu tu.
Some of you call story, him, some of you call him master.
Bad, 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 bad,
kakitu kwa motion kutelefon kuja na mavitu vidosho makorazon chote chipo mwitu na poshone choma poke and then minta kuja na chumvi na nyongi ya juzi leuta toa mushika troli ya mse wa smoky nitacheza kama mini alafu nkupa trupas cheza kama Lewandowski hivyo ndo suche za mjini tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe weba zucheza kama wewe. Tuyo cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Cheza kama wewe. Weba zucheza kama wewe. Tuyo na cheza kimimi. Mdhamini sipimi. Nakauna daimoshu utazivuta kute chimne. Limit ya fulize imongezeka nkoma chingle. Neza shike jack na kanudhu sikie tifi. Na cheza kiruru. Na cheza wingman. Neza fika soko. Nishike kijipa. Turiri memdagi meditation na kififa. Shuksha kibandas kichapodondo inaza jipa. Rada na matenge. Futezo matenge. Usichomange kamenje. Usikini kuma wenge. Neza nyonga sana mkona nzi kumea zguembe. Manze kakivana snapigana tuvi jembe. Peleka na mtrr. Peleka na tara tara. Slete pa machur. Manguna vitu chora chora. Mute kama prr. Mamdogwa kama princess. Magalani wapengwa pa proposi wako Pinterest. Fom, fom. Manze sujo cheshere. Leo tupike kelele. Rauna jipo mwenye. Asuni jamo kona ndoma. Tuki washe tupe. Tukate maji leo tulewe. Weba zucheza kama wewe. Meja cheza kama wewe.
Niko kalif na shikisha. Na mamorio tukichoma shisha. Kuna wale ushukisha. Wale mademu jifanyaga madiva. Kauyu wapana ringa. Na izo lips nikana piga binja. Bade na jistay far away. Wale wamebaki tupige shere. Manze karado kiwadunda usilewe. Mafisi wako ready msupa nye melewe. Ukiwadunda ni ubebane. Ama ubebwe ama ubebewe. Ukiwadunda ni ucheke. Ucheke shane ama uchekelewe. Yo manze zimiriet na kombiga zimeshika. Nakuta ni na shash. Nani yako na rizla. Mina sikia kukizeti. Tukisikiza masizla. Leo watu ni walewe. Bazu niko na pesa minch. Ule ni mse wa mayai. 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 Ule ni mse wa mayai.
Ule ni mse wa mayai. Yeah, yeah. Ule ni mse wa mayai. Hey, vile na bam bam police wana ubaya demo wako vile mahanjam na misi na ubaya koseo ni the handsome uskizo ni hekaya Felicia na Lisa even though mini liwa acquire tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya squeezy vile na meza mara moja utagwaya tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya squeezy vile na meza mara moja utagwaya ana ringia sana flat tummy hana taya hakuna kila kitu kitu hana gani haya mtoto wangu kitwa KU mtakata hakuna gama somo KU mekata unapeleka mtoi first ya introduction baada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction ndovu ni kuu tabidi wani juu basi weka mkono juu yes you you ndovu ni kuu tabidi wani juu basi weka mkono juu yes you
yeah na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom liku kasiku lakini kombato ni custom penga nalia
mi upenda vile una love njo
na jisitaki kolona girl please put your mask on nekwendete pamelo meza katembe anapenda lollipop analamba kapele mende lazima kwe mukamba jine apili ni mwende minasikia mademu wakamba wanapenda make kamekari bam bam kama maraya na kisho tunenda London but kumbe ni ugaya na kusaji kupenda tam tam na jina kwanza Brian dema naka screen ya Samsung so vidole story quiet usichomeke you ama studio pata PhD kipatana nao kilimani kama CUST social media no social studies so nowadays ukitaku tikitha we mambie mkafanye GHC wana wamesoma ndio sampuli ya homology ata reproduction pia syntopic kwa biology mbona kuna chemistry Pamela can just follow me vile ndoku kubwa noma sana nyaka buogoji sina marafiki staki mbogo Guinness crew unataka mblande kiasi ndio muni suit hii city ya usherati tabia mbovu ni true big up to crisper washaji wa ndovu ni cool OG
akiwa layo shatu juu basi weka mkono juu yes you you ndovu ni cool akiwa layo shatu juu basi weka mkono juu yes you you
okay baby achana mbe napenda form
Kaulunga makeki kawa tatu nikipula kaulunga
siezi kuwa tu tribal luga joni pesa buda jomi ni tribal inasaitwa keja na maina na daikol manjiru enda kinyiwa na daikol na mindio mesi hakuna pass minafunga hakuna harambe misi olunga all welcome lakini sikuwa chakula rada ni masocial like chorea joma chura liwa mada shiro pale wa bebe skilo zika shika zika nice suta zani zero hitman badman kare kotero biro kotero biro kare kotero biro kema langwe from this like and blue ticks tangu get a taco wakadai ku get kiss tuli get us sayi wana give peace wana die benga nimechiku liko Netflix hey
kaulunga bao mbili tatu minafunga hey kaulunga lunga lunga Mbili tatu minafunga hey, kaulunga Makeki kawa tatu nikipula hey, kaulunga Bao mbili tatu minafunga kaulunga Makeki kawa tatu nikipula
kama rola Siezi kuwa tu tribal Luga joni pesa buda jomi ni tribal Inasaitwa keja na maina na daikol Wanjiru enda kinyiwa na daikol Na mindio mesi hakuna pass, minafunga Hakuna harambe misi olunga All welcome lakini sikuwa chakula Rada ni masocial like chorea joma chura Kuliwa mada shiro pale wa bebe skilo Zika shika zika nice suta zani zero Hitman badman kare kotero biro Kotero biro kare kotero biro Kema langwe from dislikes and blue ticks Tangu get a taco wakadai ku get kiss Tuli get us sayi wana give peace Wana die benga nimechiku liko net
Wabebe, skilo, wabebe wasikia Wabebe, skilo, wabebe wasikia Wabebe, skilo, wabebe wasikia Wabebe, skilo, wabebe wasikia Hit Mountain, Hit Mountain
man, bad, bad, tip, tip. Hit man, tip, 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 tip. Wa baby, skill up. Wa baby, skill up. Wa baby, wa skill up. Wa baby, skill up. Wa baby, wa skill up. Wa baby, suji baby. Miangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ko fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza talk, nae ukiimwasa kia fine. Kazi safi inadai, ototo wili tunadai. Njoki nuta na wapai. Nini uko fine, jangreto wa adai.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we amu. Tenye kona drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem, we kamu. Sito kona drinks na madem. Drinks na madem, we kamu. Tenye furahide, kuna kirora. We kamu tu. Tenye furahide, kukone roro na. We kamu. Kona drinks na madem. Ama tuna slide tu kwa madiem. Tukitafta maresh kwa magem. Yunda tuna nana wewe uko game, yeah. Niko game inde. Nina bega poster inde. Misi kama ethics ita change position. But bado na kogeng. Niko na drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu. Tini kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs we kamu tu. Sito kona drinks na madem.
Tina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi.
Nilianza kudinyana nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana. Wacha ni kulami. Wacha kukembe kembe Alejandro Morio Anzenza. Mara kwanza nto wakukunda ni Avenra 69 shimno narina whichever. Whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Ngwati na icheke ndani ya cinema. Najua safety zako za kalenda. Come, come, ebu mwaga tena. Nilikuwa jiga lota mia Mandela. Alejandro Zadi Fatela.
Chunga sana hapa utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy rahisi nani. Easy kama Doremi. 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 Easy kama Doremi. 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 London. Ah, eh, E-O. London. Bido waka bad boy tangu class 2. London. Nikiwa form 2.
Turn up the volume. Stress us up. Listen to DJ Jamba. This is DJ Jamba. DJ Jamba. DJ Jamba.
London. London.
One on one from 001. It's your main man.
It's your favorite boy. Cash Kid on the track.
Kazuni choka kofero Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Demi kafupi kana penda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebakisha ngwe kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Kisham sham kinyam kitam.
Run the record.
London. London. London.
Hata
kadem kazuri joka kufero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi mendata kapedo. Demi kafupi kana penda magendo. Ngoma ni kali uliza makurutu ganga. Nimebakisha ngwe kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Shamra shamra kelele nande remo. Kisham sham kinyam kitam. Shamra sham kisham sham kelele nande remo. Kisham sham kinyam kitam. Shamra sham kisham sham kelele nande remo.
Shereni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. ole kitanda, ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama dandruff. Kingfisher na picha, shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Ya, ya, hide.
Anafem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, zezi menda taka pedo. Dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu ganga. Nimebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Sham sham kinyam kitam shamra shamra sham shamra sham kisham shamra sham shamra sham kisham shamra sham shamra sham shamra sham kisham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham
shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham
shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham
shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham
shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra
sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra
sham shamra sham shamra sham shamra sham
shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra
sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham shamra sham Mesha tato, na mina leta nyundo ni mkange kukato Nasema komato, komato, komatika komato Komato, komato, pakachini komato Komato, 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 komato Komato, komato, pakachini komato Komato, 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 komatika komato Komato, komato, pakachini komato Komato, 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 komato Komato, komato, pakachini komato Komato, komato, komatika komato Komato, komato, pakachini komato Komato, komato, komatika komato Komato, komato Pakachini kamata, kamata kiuno, kamata bag, kamata kichwa kando na bag, kamata kimini, chalega lega, mana tashuka chinu na nitega, ya leo kitoko, malika ni panyama kwa kisambu cha topo, Meshatato, na mina leta nyundo ni mkange kukato Nasema komato, komato, komatika komato Komato, komato, pakachini komato Komato, komato, komatika komato Komato, komato, pakachini komato Komato, komato, komatika komato Komato, komato, pakachini komato Komato, komato, komatika komato Komato, 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 komato Komato, 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 komato Komato, 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 komato Komato, 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 komato Komato, komato, komato
Some of you call him, some of you call him master. Some of you call him master, master. Some of you call him his majesty, his majesty.
Wilson, you let please fire ban. We ma MFA. Hypocrite, shut it down. Hypocrite, fresh cafe banga. Tick tack, 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 fresh cafe banga. Tick tack,
bad girl ka create youpi. Boom boom bad cafe bad man digging bad girl ka create youpi. Then some chatter man ka chak bid him. Douce mo mess you ma pack a fun. Fest cafe boom bam blackatam. Evoleta son a bad man.
Fest cafe banga. Tick tack. 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 Banga banga. Tick banga.
Sultanu kugeto Njoni kunyeshe maisha ya majengo Tupitie mpambe tule wali Twende pangani tuchade majani Ah, nono umevamini Na unashinda ukivu tavuta chini Niyo haga inainua sio siri Samahani ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha kimfisha hey, If you know, jumper, you know, jumper, you know Kimfisha patirimu Manzeni leo, leo ndio leo Manyundo leo, watoto na vileo
Emotioni, kuja uyu mwike nasi
Kama takinyo aje cha waswasi Na kama tingari nazima ita taxi
It's all on me
Bado mnafuma namba Penda watoto nye darasa Punguza self nita kukacha
Watoto na pombe, toto na pombe Watoto na pombe Nilichopata ni Watoto na pombe, toto na pombe Pombe, toto na pombe
Mavo on the beat
Siski 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 Niliambiwa ni muache siski
Jamba
Kamote Kamote, painting ameni city kamote Mbele ya watu ni mpole Very calm Siski, siski, siski Niliambiwa ni muache siski Kamote, kamote, kamote Painting ameni city kamote Mbele ya watu ni mpole Very calm, lakini looks are deceiving Usake kumuona kame jam Eh, dodge, dodge, dodge sahani Dodge, hepa, dodge vikombe Dodge, mboch, itama soja Painting anataka kuniua Aki baby utaniua
Sitali
Babe supunguze kisirani Unachoma picha kwa jirani
I don't care
Siski 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 Niliambiwa ni muache siski
Adi kalale
Kamote
Kalale Ini last boat ama kwa kalenda Ya mamasta majima bazenga Pia kafala na beef na kalenga Na kakawa mifunja agenda Sibisha nangi squeezy niko busy Mataka ni beza betli na mabigi Kunanga pia neza kulabani
yeah.
Ini last bota mark kwa kalenda. 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 Ya ma master maji mabazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakao amevunja agenda. Sibisha nangi squeeze niko busy. Landa kani beza betli na mapigi. Hakunanga mtane za kula baridi. Uda kila esto jiji ni na bibi. Galale.
Unakulanga Ferrari.
Galale.
Kushamawe kataluare.
Ni galale.
Unangia mingi kahao.
Galale. Hey, yati yati nini game. Wata guane, wata by this. Sati kanji, haini sati. Sati. Wata guane, what about it? Big bro man, kona die beef. Galale.
Lale, lale, la.
Galale. Hey, yati yati nini galale.
Galale.
Yo, yo, yo. Galale.
Zenga.
Yo, papa fadila kime baki ni kuchengia statue. No siache ndula inje na unajua tuko paipu. Tuko up de na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kuinafanya gani dos daro. Papa God sunyonyeshe ganji kama flako. Ni adisema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nikisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua waki kam. Na maliki wasafi ongeze be ya bita. Wasoro kuwa punish kukepia kaki flag. No kizidi kulegeza ndo tateki wa mata. Kem kem wata guande wata by mister. Kasi ganje haini saidi.
Problems for a minute, then go for your life. Live true and honest to yourself. You should never lie. Usikufuru chome, rada safi bora tu kujinai. Put a smile on your face. Aya maisha, you only live once. Whichever game matter the case. Nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae.
Shikisha, ni wakuchoma choma, lewa. Shikisha, ni wakushikisha, shikisha, ni yamechach. Vita Zede Batista. Hago mambo yamechach. Vita Zede Batista. Imani ya kikatekista. Nipe bili za Jamaica. Tamani ni yunge na unotangoja Mr. Money Money Show, webu flow soda. Sule kijana na jidai na flow ijaenda shule. Lete mbuzi ya waze, ndo tumurudishe shule kamwe. Usiamini unyenyekevu wa mtu, masikini labda ni pesa hana. Hatuoni true colors, wengi wapendi kazi, wanafugwa na wamama we. Wamesi vimbe na flow kama rive, na kinjifanya san, mpe microphone na imbe. Mocheni uyo fafula, umepatana na bazu. Na asibonge sana, nimekam na my crew. Hako mambo ya mechacha. Vita Zede Batista. Imani ya kikatekista. Nipe pili za Jamaica.
Unasikia beat unatetemani na kutu hadi kwa booth mukulitina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Unasikia beat unatetemani na kutu hadi kwa booth mukulitina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine when shida mdomo matena. Kumbe dem jo ningeuzwa gedomo. Wagedomo ningeuzwa gedomo. Kumbe dem jo ningeuzwa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ningeuzwa gedomo. Wagedomo ningeuzwa gedomo. Kumbe dem jo ningeuzwa gedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe girls ni wagidomo. Anadai di na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo. Kwa ngango skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za kiongo.
Kani geus wagidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Na uneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyimki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabe ya na shikisha na thiomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Kana babo kana pendanga mdomo.
I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher. I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance. But this sweet up.
DJ Academy. Call us on 070054 6770.
Stivo, Mose Daddy Chuar Chuar.
Oma Kobanyo ni Eli Mendaluma. Yebonsa Wudangugo. Upoto. Tamati Yomala Mageta, Timas Nazayma.
Mose Yaju.
Yamano Izanege Kumas Nazay. Yamano Izanege Kumas Nazay.
Yes, Maluria, Makaulu.
Mogili Mayala, Malasera, Mama.
Wapijalamo
amana kirito tek makibi walos mama amaki dokanya ranjakwa
aroganya zwae e mama time gonna see mama time gonna see samoro time gonna see e mama time gonna see apenya penya bendi era apenya penya bendi era era korumo kona kona era corumo con la cola hago yo simo de ti matuma hago yo simo matamata me sellado los amasoma que uno mame me aduoto apeño mama carango maracho apeño lando carango maracho apeño mama carango maracho moqueto claro carango maracho mi mama carango matimi en mi viño que me viño mami viño que me viño tu amor adonde mi corona apeño lando que su maqui, apeño de ver que su maqui, hago momio de mi lala, de ver que de mi duro.
Tonight, starehe polite, nimejinyakulia, wacha nijinyakulia. Lamu kwa watu wa Kisumu City. Watu wa Homa Bay.
DJ Jumbo, baby, keep it locked.